Esto qué es, baby.
Sing it, that boy from the ghetto. Hata sura ukikunja, naona tabasamu tu. Usijinipunja, nikakosa utamu. Kuza machoni niangalie, mana kauna fana na ganamie. Music, nampenda somebody. Nataka somebody. Naweza kienda mbali. Nini taumia. Nampenda somebody. Nataka somebody. Usije na mbali. Nini taumia. Muduliza. Penzi la waka muduliza. Uliza kama ya muduliza. Poleza papa 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 papa. Muduliza. Pensila wakwa buruliza. Peda peda suki tuliza. Poleza pa 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 pa. Umenitega mazima. Nikikuwaza kwa kina. Nagunuwa yoma everything. Na umenipashima. Nikikuona na shiba. Girl, you already know. Unja tucheze usiku mzima. Yeah. Mwezi unampenda somebody. Namtaka somebody. Naweza kienda mbali. Nini taumia. Nampenda somebody. Namtaka somebody. Usije na mbali. Nini taumia. Muduliza. Penzi la waka muduliza. Uliza kama ya muduliza. Poleza pa 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 pa. Muduliza. Penzila waka muduliza. Peda peda suki tuliza. Poleza pa 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 pa.
Ndodo doso. Churu. Ola. Ola. Hey. Azeba oba mama. Ndodo doso.
Sing it, that boy from the ghetto.
Kilo, yeah, you, my baby, you don't got kilo.